Ula ula oh na 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 oh na na na. Ukisikia mapenzi ndo waya ndo waya akuchi kuchi mafaya mafaya nilikuia kubi kubi kata waya hata moyo wangu bure nitaugawa. Shaloa kwenye shimo umenitoa sexy mama nimeopoa. Oh girl you the one love me double 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 double. Sexy mama nimeopoa. Oh girl you the one love me double 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 double. Yeah, yeah. Whoa.